kun Sagale America. Sagalen America sambata fi dilbata galgala keessa sa'ati 2 fi walakka jalkabe amma sa'ati 3 meter bandi 22:31 ratti Washington DC ra saganta afan oromo kara satellite tini tamsasu kanarra amma jalkaba. Akka multani ordotota sagale America saganta afan oromo sagantan kenyarra gabasale fi qopile torban darbe keessa filanne irade bidani isin nageti suudafi kendanida kan sin kesu mesu andafqadu murodati amma tumura saganta kenyati nu wajjinin turasinin jecha qopile kenya sagal kabati dabbin
Waldan Hakimota Oromia Hongen Borana Mudate Bayau Mata Gamahe Dudani Kamid Etawusa Bexisejira Dienya Kana Misenso Nual Dicham Tajajila Fayaken Nudafi Garasiti Kanimalam Yemutau Basi Karchi Kumarik Balamaoli Tini Yala Faya Adada Namontati Bajaol Kenusa Doctor Mulata Bakfaniwa Yesa Misensi Gare Walda Hakimota Oromia VOET Himanijo Galmuda Witu Dabalakana Arkagama
Hongen Borana Tumudate Hawasa Gurunichagama Fayani said Duhu Virajada Waldana kim torumia torbeder bankana misensunni walda kana gara borana timaludan karkarse ya lafayya taisu misensu gumiyoge yefayya achitti male doctor mullata bakfanne oyessa voet manageran
ojila mafdeye ojini tokko dukuba maltu jira karafa jatu wardamate umman kun akko maltu jira bal imisa amadi ojiga fundra to jen musmal bona kanjiru galte fudachu deye enni la mafanimo amatti ankena jirus ya kimiyande koricha gara karshi kuma dibala mafenta matin dinne fune dinne ogesonni hakimoni hakimoli galla hakimo specialist daimani specialist tajadila ulfasi beremisa wal magratti akimota kuda tokko fi wajiri gudina fayya gudina borana mo ogesa fayya tokko no kenne ogeso ta kuda lamatu bopane
gareno ge yifayya kun anuti fagore jiran kessa ana das kangidu gale sarra ana dure tv denyerra mo ana dublu kadaba sani bukkat tafi jiratu tasgargaru dubbatu doctor mullatan
ana dubulu kitti kubattota abba warra kuma kudantu jira namon kusadani kallati goricha tenines gara namota ibatadi digdamati namon kanimmo kesatsu dukubota buleyi yokin kanjaro chronic diseases der muga kuma be kawo manni koni ummata fafaje turewantes aksati fayada gabuswa ye murte murtawan tures do sanat monna confined tanseri targetu fcharawan tures gara hospitala ya ለ ከሪፈሪ ባርባቺ ሳክመትስ ቆርጭ ከጀልቀባን ከንብሮስኔ ከከኛ ፍሬዶኩ ፍሰጥቲ ቆርጭ ደረኞ ሰምባከን ሲቢ ሊያርግኔ አከቆይት ጀልቀባን ጎኔራ ጉያለ መፋ ዘራ አናዳቴኔ አናንዳሴካ ኮንድሬ ዲጋሃኒ ደሙ ከመትረ ዲባሁሪ ሶፍታ መጣፋጋታ አክቲስ ተጃጅላ ያላ ከንኔ ወረን ቆርጭ ከከኛ ፍካራከደ ወርቶ ተንፋዳ ኢምኒሽሞ ቆርጭውተ ባ ከነከራ ሙገራቸ ትስተው ቆርጮተ ከነማ ይከምኝ ተጃጅለ ያላ ጉያ ተቆሙቱ ከምኝ አንከን ከነችራ ገልይቱራ አና ድሬ መጋላ ላይ ገራ ገራ ቡፈተ ቆጥተ ጎሎቸ ደኝ ጎሎቺ ለፈ ይወፈጎተ ኡሳቲ ትንኖሽ ባየ ከነ ለማጀ ቁጥረ ኡማን ሱም ባየ ከሚደምዳ ከሰቱ ጋፈ ለተችሬን ማልካን ሰለ ሮሚ ሃማ ባይየ ጉዳተ ያሮበስ ዱዶን ቆቶን ኩኒ ቁመተን ሞ ጋሎ ዮክሎላ ዳፋት ለማውን ቱሬስ ባልፈደዳ በከደዳራ አታየ ሲዴ ቁቶ ተከነረከን ቁስሚሴ ከነ ለማገድሽ ስሞ ቁቶን ኩኒ ማንሳን ጃራን ጋማናን ነው ገሞቺ ሃታው ማለ ኢሳን ኩነ መሞ ዋን ኩስቲ ፈማኒ ጠልሰኒ ሙኩ መቆፎልቲ አንቺየ ሰጪሱ ጃላን ሞ ከለቲ ደም ጋሎን ሱንገሊ ዳኛ ተጣንቀበን ወያ ጣንቀከን ነመገድሲ ይብቀርሲ ስቴኛ ተ ዳይማ ፍቶ ሹም ያፈቱ ይብደሰነ ለጋሎን ዘላከ ድወርቲ ዳንቲ ረከን ቲአርጂኔ ሱን ባጂ ነመዲቃስ ተጃጅል ንትከኒኔ ከነክላን ዱኩባ ደጋካ ነጂኔ ቆሪች ከነ ተጃጅኒ ገረነመ ድበጃ አሰደኒ ሰገዲ አሰረት ወጅረ ኩድና ፈያ ቦረናስ ገለቴ ፈቹ ገርባና ቆርቾተ ንጣፊ ከንግራንስ የሚልቀርሱ ከመደላ ማፈንተማን ድኔ ለምን አላችክ ቆርቾተ ደበለካኑ ከነኒ ቆርቾተ አዳ አዳ ጎሳ አዳዳ ሄዱላ ከነ የፍረነ ይደምደ ሰና ከኒኔ ፍረቹ
ጉዮተ ደርባን ካና ጉድነ ቦርና አፍሪካን ጉጂ በከወናው ንገሚዳ ቱረቲ ሮምን ሮቡ ጀልቀቡን ዳጋሜ ጅራ ኩንገ መፈያቲኒ ኦፌገን ኖጭ ማበርባች ሳጅዱ Dr. Mulatan.
Amat ye fannon duran kan kennen gogin tarra. Ukkuman ke sattu ibiso taddata tin darba baaje tin jiraatan yero gogin sa. Yero amammo ukkuman ibiso taddata tin darba baaje jiru kan bira baaje kan nama gabbisi suga. Loon bakkon indetti duani lafarati gatamani. Narohu ganon wanta sana hataayeti deema. Ummanni mo bishaan ma taawame ifu kana kanin fayyadamaa jiru. Ke sattu waya ofini jettuudhaaf. Inni kun immo ukkuboota daddarboodhaaf sirri chaatula.
Obroba denge hoggana waajjira eegumsa fayyaa godina Booranaati. Bokkaan godinicha naannoo adda addaatti roobuun wal qabate of eeggannoo fayyaa uummataaf taasifamaa jira jedhan akkasitti himu.
Obroobuu jalqabee jira iddoo bukkaatiin jirkaanaa wal qabate dhibeen gara kaasaa ka'uu danda'aan jedhu nuyi sodaan qabna. Haa ta'uuti immoo waktiin taasisaa jiru tokkodhama manfichaatitti akka fayyadama taasisuu wal qabate. Kan caalaa miti bishaan dhugan kana yaa waaqaan roobee fi bishaan argatanii fedhanii bishaan haroo kana kanumatti akkin dhuun akka qulqulleessan yoo qorichi ittiin qulqulleessan hin qabaannes danfisanii akka dhuguu danda'an humna adda addaa qophiin taasisaa jira. Qorichi keessumatti emergeensi ofiin balaa isaatiif jennu kun nu barbaachisa. Biiroo fayyaa Oromiyaafis qaama dhaabbata dhiyeessi qorichi federaalaa ibsaanis wal qabatee akka isaan nu deeggaran. Gaafachaa turre jirra duraanis waan nu deeggaraa turanii fi ammas nu deeggaran jennee abdii qabna.
Gaamboo Keeniyaatii fi Itoophiyaatti namni dhibee koleeraan qabamee ture yaala fayyaa argatee fayyuu kan dubbatan obbo Rooba Dhengee ammas ogeeyyiin fayyaa bakkaa bakkatti bobba'anii hordoffii barbaachisu akka taasisaa jiran hojjechaa jirra jechuun dubbatu. Miseensi garee waldaa ogeeyyii fayyaa Oromiyaa Dr. Mul'ataa Baqfannee Wayyeessaa waldaa Nakkimoota Oromiyaa waldaa ogeeyyii fayyaa Oromiyaa Idilee Addunyaa Yuunaayitid Isteetsi jirurraa tumsa argataa akka jiru himanii ammallee torbee muraasa booda deebi'anii Booranitti maluudhaan tumsa dabalataa kennuuf akka karoora qaban ifoomsanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamaarraa.
Kun sagalee Ameerikaati.
Mootummaan naannoo Oromiyaa dhiyeenya kana godina haaraa Boorana ba'aa jedhu uumuudhaaf murteessuu isaatiin wal qabatee mormiin ka'uun isaa gabaasamaa jira. Akkuma kanaan abbootiin gadaatii fi jaarsoliin biyyaa Baalee maddi walaabuu seenaadhaan teessoo siinkoo mandoo waan ta'eef gara Booranaatti makamuu hin qabu jechuudhaan mormarii mootummaa naannoo Oromiyaatti iyyannoo dhiyeessaniiru. Gabaasni Tsahaay Daamtoo waa'ee kanaa nutti hima. Waliin haa dhaggeeffannu.
Naannoo Oromiyaa godina Baaleetti maanguddoonnii fi abbootiin gadaa siikoomandoo mootummaan naannoo Oromiyaa godina Boorana Bahaa gurmeessuuf jecha aanaalee madda walaabuu Harannaa Bulluqii fi Obarsoo Boorana Bahaatti dabaluun isaa akka isaan mufachiise sagalee Ameerikaatiif ibsaniiru. Akka abbaan gadaa baantaa toore jedhanitti maddi walaabuu bakka argama Odaa Roobaati jechuun sababatti Boorana Bahaatti akka hin dabalamneef mormanis ibsaniiru. Maddi walaabuu bakka dhaloota jeneraal Waaqoo Guutuu fi gootota biroo qabsoo Oromoo keessatti gumaacha guddaa godhanii fi bakka lafeen isaanii ammallee itti boqote waan ta'eef mallattoo godina Baaleetii kan jedhan ammoo jaarsolii biyyaa keessaa tokko ta'uu kan himan obbo Jibriil Mohaammed dha.
Waa'ee maddi walaabuu amma Oromoo kaan jalatti bultee miti mormiin jiru Oromoodhaan rakkoo hin jiru dachiin seenuu dadhabbillee lafuma gurguruu deemtu akka biyyaatti biyya namni maruu dhuunfaa qaba. Ka'ee immoo namni adda qaba. Ka'een kama abbaati manni kama abbaati. Maddi walaabuu ta'u Oromoo hundaati haasullee haa ta'uu iddoon dhaloota jeneraal Waaqoo Guutuu Aliyyi Cirrii jarri kun iddoon dhaloota isaanii achi ta'ee ka'umsi qabsullee achi ta'ee dabalataan ammatti lafee isaaniillee bakka itti qabaramanillee achi siidan Waaqoo Guutuu achitti argama. Kanaafuyyuu handhuurri maqaan Baale kapsong kapsaw taban ni Deputy Commando kapsong upat ni kasi wagota si Bashantaman Deputy kasi matiwala mo kapunta kami kaa kanahi mo asyesa kapuntade si Commando si Isa usmang gutil si na si sa kamu bendaya
abo tinge dahi mangudoni motuma federala fi motuma nano tif diestani debi gacha kajran simaniro torban ro kondro mangudoni fi abo tinge daguji akasmas kan guji baha wai magala nagalle ana liwani fi gumi idelle godina gujira gara godina borana baha tedebalaman ila chudan motuma federala fi nano ti iyatani turan ato mali debinga motuma tin kenname fi kurmayin su godina borana baha kan dubat hindebne taw akat es mangudoni kunnen ibsani turan mangudoni kunnen akamedia le ibsa kennanitti deebii mootummaan kenneef kan hin qoofne ta'uu ibsanii turan torban darbe gara xumuraa ibsa kan kennan itti gaafataman biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa waa'ee gurmaa'insa godiinaalee gaafatamanii deebittaan kennaniiru.
የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የመልካም አስተዳደርን ጥያቄዎችን ለመመለስ ህዝብ የተደራሽነትን ማዕከል በማድረግ በተለያየ ጊዜ አደረጃጀቶችን ፈጥረዋል።
ቡልቺንስ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ረከቡ ቡልቺንስ ጋሪ ዴብሱፍ ከቀቡማው መታግዱ ገለይሰ ታስፈቹን የሮገራ ገራ ጫሲፍ ፈመኒ ታሲሳ ናኖ ኦሮሚያ የሮዱሶ እንደፈም ጉድናሊ ሰዴ ቆፈቱሬ ሰናምቡ ደደበላቅፊ አምስ ወንቲ ጉደሜ ከናወሊን ከወልቀበቱዳ ሞቱማን ጫሲፈም ረዴቢን ላሉን በርባች ሳለጀ የዩይተመን ጫሲፈም ሰከተው ረዴቢን ላሉ ንገቀባ ከራፍ ሙርቴሴ መሬቺሱ መሬቺሴ ሙርቴሱን ይንዳ ለማኑን ይንዳማ ኩን አንጎራ ወቺስቱ ሞቱማን አንኖት ይቹዳ
ጉራናለ ዲግዳው በረኩማን ማፍቁደሽን ምን ማሪ ሞቱማን አንኖ ኦሮሚያ ጎዲነ ቦረና ባሃ ጎዲነ ናንቻ ዲግደም ይተኮፋታ እዚህ ጉርሜሱሳ የሮ ኢፎምሴት ጎዲነ ባሌራ አና መደወላቡ ሐረና ቡሉቂፊ ኦቦርሶ ጎዲነ ቦረና ራሞ ana moyale magala moyale gucci focchalle godina gujira magala negelle gumi edellef ana liban walitti makun akagurmes beksunsa niyada tama tiratoni godina gujifi godina bale morte kana mormudan sagale isan dagesa kan turanifi kesumayu godina gujit sababa herira mormita isamin lubun nama kan darbe namon heddun kan qamami daman qabeyni barbadao fi namon heddun sidamusani abbotin gadaf jarsulin jiratto tabakabu dan qamotu madubso finfinirfan itsani turan gawa ሰገለ አሜሪካቲ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ካናዶ ፋይርተን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞት
ቢቶቴስ ዲደሚቶኮ አዱኛ ረቲት ጉያ ወለሎታዬ ያደተም ጉያ ካኔላል ጂሱዳኒ ወለሌሶታ ኦሮሞ ለማወጂኒኒ ቱርኪታ ሲፍኔጅራ ኦፖዘላለመ በራ ሄልሲንኪ ፊንላንድራ ለታካናያጋ ዳላስ ቴክሳስ ራ አሶሲፍኒ ያንኒሳኒ ወልዱራ ዱባኒ እስኒፍቲያት ኦፖዘላለመ በራራ ጀልካብና
ኔ ወለሎን ሰበ ኦሮሞ ከይሰቲ ሴና ከሚቀባ ሰምኖ ኦሮሞ አከሚት ኤሰኤሰቲ ጋርጋራ
ማወለሎ ወልመት ቀብነ ይወላል ሰብኒ ኦሮሞ ወለሎ ዳኒ ሶቾ ወለሎ ጀታ ወለሎ ዳረፈካ ወለሎ ዳን ዋኑን ዱማ ኢፍሰ ጀቹ ደንዴኛ ማሊ ፍጅረኛ ሳከይሰት ሮሮተኡ ገመቾተኡ ገዳተኡ ዋንከነ ፈካተን ሁንዱማ ጣባዩተኡ ቆሳዩተኡ ወለሎ ዳን ኢፍስ ጌራር ሰከኛ ከይፈከኛው ሁዳን ጌራር ቆሞዱም ሳሌ ገራ ዱአፍሪሞ ሸኒ ቲራም ዌዱ ኤሩማ ቱጅራ ዌዱ አዝማሪ ቱጅራ ዌዱ በከቆና ቱጅራ ዌዱ አጀቻ ቱጅራ ዌዱ ኢጆለን ቲወልቆጮስ ቱጅራ ኢጆለን አብደብረቴሴ ኢንሽኒት ኢቦቲን ተበቴ ዴቢ ኢቦቦዴ ኢንቲያኑሱን ከነኒ ኢብሰም ወለሎዳኒ ከናፊ ሰብኒ ኦሮሞ ጅረኝም ቲሳኩመ ጅሩቲ ወለሎዳን ጀቹረንደኛ አመሙ አርቱ መሳኤ ጋጫራና ከሲኩን ጠለተያስ ጨራኒ አፋኑ ፊቲን በሩ አፋኑ ፊቲን ዱበቹ አፋኑ ቪቲሚ ወረደዳ ወጀቹን ጀልቀበሚያስ በከኤ ፓቲ በከዱቢቲ በከሰብኒ ወልገውቲ ወለሎን አዳተይ ጫላቅ መሳይ ጆልትቲ ነው የደው ለመጉዳኝቱ ወንትሱን ጋፈ ፉተይን ማፋንሳቲን ገን ይጫራኒ ቲንገርጋም ጋፋርጋሙ ወለሎን ኩኒ እዶ ጉዳርገቻ ኡፌ ለተፈቃት
አጠውጋ አመይሮኬ ሰንንቀበዱ ጉያ ሐራ ካናድራቲ ኡፍተኒ አፋንዱ ዋን ይበድሽን ንይፍኑ ማላርካ ካብዱሜ ወለሎ ጉያ ሐራ ቲፍተው
ቶሌ ወለሎ ቱመረተን በረስ ተኮ ኤርጋ አልበርት ካሙ ካንጀሩ ተኮ ዮካን አልበርት ካመስ በካ ዮካኒ ኦጌሰ ዮካኒ ማራጌሰ ዮካን ማሪ አጌስ በፈረንሳይ ቱሬ ኤርጋ ሳጀሬ ካንን በረስ ተኮ ቱጅራ አከዚዴ ዱቢፋም አዱኛ ቃቀማ adunya jekama adunyan barcho ko jireny fuggiso sitio bitache elaya obolet elaya obolesso filmati wasadi yokan dagay gemmed yokan ari gedd jireny chokko te yeros rakisu wala mamallisa kan gochu dandesu yokan qaman jirenya qesu funyo butatani mukatto frarasu duani obafat gidira ramfat yokan anisa ofgan ofamanu isani weyti aman dandetti wakacha qalbi dan gunun ofitti bonu na fe angu ergisan bon of shakku of balfu yelalai yelalu tebena teben kire ofi abaru boni mankararu kan of kesat isu umna sa ala farsu barlamanu hin fadu ila ya ilmana ya of kesa bani of kesa lalani of simachuwaya bal mana basati fo malif of ajesu ugati addambu ugan wal kallatesu qalbi of tasgabesu kireen hireen abu jireen hika hin qabu kireke abdat ikatti ummat jireen amma asif wa mala malachu si an of qopesa sammo fi amanachu kireen yo hatto of tes kire o simi effachu damma arraf sifachu kireen yo ajo of tes qayatti ulachu ajawa urgesu abbatu murtesa abbatu qajelcha abbatu jellisa abbatu ufajesa abbatu ufayisa humni alan ufu bar humni sumakesa atinama walaba walaba dabatta mafaka jiratu situ bhai kayefata udun fajirenya situ furga fata of dagatten tain ubatu damaki adunya chokko kana mormiti haqaqi akanni qajelu kodake waraki
walalesa lata kanai
walalo jechuni arti jechuda arti kesayu isabakka gudda kabakka olana isakabu jechuda walalon jiru jirenya ummata tokko kesatti bae murtesada walalodan gaddake ifsatta walalodan gamachu ke ifsatta walalodan kawallole ararsita walalodan gota ke farsita walalodan wallala ke jabesita beka ke umnatata walalodan dina ke lolta walalodani daimalle sosobde rafista walumagalatti barbachi summa walalo juru jirenya awasa tokko ke setti bakka olana kaba sabatokko walalo ala yadunu ndandamu sabatokko walalon ala enyumma sa ifsunu ndandamu walalon bae barbachi sawante jiruuf jireenya hawaasa tokko keessatti bakka guddaa kan qabu waan ta'eef guyyaan akkasii walaloof barbaachise jedhee yaada.
Baay'ee gaariidha. Ulfaadhu egaa yeroo keessa jala fudhachuu hin barbaadu. Egaa dhufte immoo afaan duwwaa akka deddeebitu si hin barbaadu. Walaloo guyyaanuma kana sababeeffachuudhaan egaa mi'a walaloo tokko hordoftoota keenyatti dhageessuu dandeessa.
Dhaggeeffattootaaf walaloo gabaabduu maaliif torbee teessee jettu affeeruun barbaada. Takka xannee jetta takka mora raatoftu yommuu lubbuu hin jiru tola koonaa sooftu takka waa'ee cinaachaa takka waa'ee dugdaa anaan ciree nyaatta anaan buna dugdaa dhukkuba koo dhimta otuu hin jiru fayyaa hawwiin kan koo gaara hawwiin kan kallayyaa kan ittiin na waamtu maqaa sagal qabda anaa bishaan dhabee dheebuudhaan goggoge machii koo lallabda hidhii natti nyaatta mataa natti baatta irraa siqaa jetta akka dhibee kolfaa cabni koo siif fayyaa gaddi koo siif kolfa gaafa lubbuu hin jiru damma koo hadheessita tola koo hammeessita hin beekneen kakattaa gabaan dhaqattaa marrumaan koo urtaa gogaa koo gurgurtaa gaafa lubbuun darbee dachee irraa godaanu wayyoo imimmaan kee hin gitu lolaanu garraamii koo jettee biyya dhageessifta maqaa koo ol kaaftee tulluun nageessifta ani bade maaloo haadho akkamsiif ta'uu bakka ati hin jirre jiraachuu hin danda'u jettee naaf iyyita sagalee qaraqtee lafarra foqooqxaa marrumaan qabattee erga du'ee sokkee maaf dhamaata jaalu anoo sin dhaga'u anoo sin ilaalu du'a naaf hawwitee duunaan boossee cobdaa eenyuun gowwoomsita waaqa boona sobdaa otuun lubbuun jiru mana koo jibbitee abiddatti keessee ani du'ee bannaan bakka awwaala koo maaliif torbee teessee.
Naannoo Beenshaan Gulgumul keessatti hooggantoonni fi miseensonni warraaqa dimokiraatawaa uummata gumuzii yookaan guhuudiin 377 olii mana hidhaatii hiikamuu isaanii paartichi beeksisee jira. Haaluma walfakkaatuun warraaqsi bilisummaa uummata Beenshaan Gulii gama isaatiin Ogantoni fi misensoni isa torbatamni mana idati ikamusani ibsera. Commissioner in policy nanicha misensoni fi ogantoni tabilesia zagana ifamani hikamani rujechurani sagale amerikati himanijuru. Na kormalka gabasakana badinangaba.
Ratham party or raksa demokrata ummeta gumus guden obograin gudeta nanu benisangul gumus keset misensota fi gegistota isani idamani frankesa ibasa di torbatama ulkantan hidati get ifamu isani sagale amerikati manijuru.
Himatni
namota ibafrif jatani sadia ka danjati podefanno nugetre sanke sasosa tinamotni afurtami jahi kamaniu sanke sanamotni afuru kanshan tana mobise sota koregi dugali sakenya natakazitiamu kaneni gad ifamu jadaman ibasadi kesa ibalama fudator bagad ifamaniu woluma gala namotni gad ifaman ibasadi torbatami saddetu jechundu batan
halumul fakkatun ajajan warraksa bisumma ummata Shangul, Obbo, Abdul Wahab, Mahdi, Hegistotaf, Mrs. Sutnisani, Turbatamatan, Hidati, get Ifamusani to Batan.
But Salam Siminet Fanta, Yetasres of Wachu, Indifatulin.
Akatum Oligal Tenegatas Famin, Namote Daman, Rufi Kanir, Angama Tasosat, Namosni for Batamatan, Hikamanir, Wari Hikami, Mahdi Sanitimakamun, Missoman and Chaki Satisar Machufi can get Ifaman, Jetan.
Commissionary Police in Andovin Shangul Gumus, Harun Umar, Akalako Setio Petra Kumala. Fudashan Bati, Onkololisaf Muddekis, Humnota, Nano Vinishangul Gums Kesat Atanisotan Kanewajan, Wiligal Tinagar Gamalate Famiboda, Miss Sotni Fi Gigis Totni Sani,
Ifamafi,
Araran, Akagat Isaman, Wiligalame, Gat Isaman Iruja.
Ye Behinim Nivalo, Yagudinim Nivalo, Pamulu, Siminatu Masarat, Terakoral.
Gudinis Tevin and Rana Mutni Amanitran, Akatum Wiligal Tinagamalatain, Hikamanijo, Wolmofanagat Isaman, Kangudin, Ibasadul, Yumwikaman, Olifanu. Guyasadi run, Bain and Kesas, Namuni Shantamaul, he come and Izu. Namuni Kunin, Kanavoda Kumala Mikamit Ilanum, Jitungu Batan.
Hatho Malay, Nanicha Keset, Gudinalia Sosa, Kamasif Matakal Keset, Amal Lake and Naming that Ifaminjuran, Jeruja Turan, Kangigis Totni, Part Lesiasa, Mormitu Kunin, Esanif, Commissioner Chi, Himanaka, Simachusani Dubachuran, Kanedafan, Halesan, Itini Kamanurat, Kamule, Hakao Jeru Jatadraja Chungu Batanijuru, Hida Totni, Gudinif Bainan, Barakana Kesa, Motumana Nichajan, Wiligal Tina. Gamal Tesur and Kansena Yumuto, Hogantosni Sani, Nagaf, Misomeret, Motumana Nichajan, Ako Jasajan, Big Sun Sanya de Tama, Nanu Vinishangul Gums Keset, Togota Frenderwan Keseti, Ali Laura, Utamatroni, Namotni Hiduna Jisamu, Kaninko Ibad, Lekam and Kesani Rabu Kofi, Motuman, Namota Kaningarek, Esani today, Sajra Chusa, If Suisak and Androgabas from Kenyas, Nia de Tama, Sagale America, Nakurmalka, Ambura.
Yero jijirama, yero wana dunya kanarraan amanam netti. Yero odifannu ageinu waan lafarrat arginu jala kisisne. Uga barbaan. Yero odifannu nutima mungwartu ketaw. Amantarra adamna. Yero rakkini juru. Abjun keen. Abdiin keen. Akasumas hawwin keenya. Frasi wala warati hunda as sagale america ra odu wan hawas ni hala ulfata ke satle dagge fachu filatu kara ke satte adunya wo kunu sisne uga wajin gamtum sin as sagale america ti fakke dutu sin sagaste
Abata motu motagam tomaniti bironi gargarsa namoma yokan ochan ammasi ibba hunge kibba Ethiopia godina gujili tati hankana nyatati fi bishani umajira chunisa akasaya desu ifsera bironkuni ifsa ara torbankana baseni ammasi jirato nigodinicha ibenta afurtami lamataani gargarsa atatama barbadu jadera jirato nigodina gujisi gargarsa atatama akabarbadan voeti himanijur Gabasa kanasi galmo dawitutu argagaba.
Jarmayan motummota tibiron gargarsa namoma hala unge kibba Ethiopia fi gargarsa dayata jiru lanchise harreb sabase jira. Kananis kesuma hali gudina gujilita tiyefanno akabarbachisu akeke amma jiratoni gudinicha kuma dibba torba oltan gargarsa minanyata kan barbadan tau eyale jira. Warren kana kesa nami kuma dibba afuri fi kuma jatami sagalingunne marfashana fadalbe kanani gargarsa argatani ru kan jede ochan amma skawidi yes gargarsa gudinicha kesi jiru tiyefanno barbachisa jede jira.
jira olchan roba de nyakana nanu sanetro bi ordo fisi matin kunna multo ta kuma shanti mile maul tawoda fisanya kafedan amas namoni kuma dibbesadeti olifi horim mana miglono to kutuka afriol esa bishan duga ta tatama fedu jede sababa anke na konkolata wan bisan de devisanisi feda kana kutuna kain dendam nalle ifsa ke sattika ejra jiratoni gudena gudis akasuma ongena nu cheke sattumu de tejru akai sammi da jiru da kan dubatan jiratana na goro dola makani sana kayar mu fene tokko akas jedu
o man ka ala go ode akas jirato shi kai de jirale jirato rafo be na talam ba ye ni da majira rodi wogga shani sultana ronne o mat ko ni mo shi fate bila fakkaga hori sa woggo ta ma bonni rodi rodi kala ke satti hori sa ba ye di ma te jira hori hada likin kan le radi e o mat sun de na sa ta ne du kai na no magala har kan le jira se ta da le jira kala kala do ti ni rakko na jas kala kala jira kala ra fakate ummati mo be la hamas ta le wanya tu qabu networking qabu akasuma mo ifsan qabu bishal woni da mun jiru nan don gammo ji mo tun mali kala to ko kan de garta ke leo ta elle rakko ummata kala na tunna jiru ni kawli mada le ta usha tu manna na goro do na ke fejra
jira tan guri na guji kan amas makan sa ne kayar mo en fene tokko halli guri de chati fi honge mo de te jiru ulfata da jiru
yani ana goro do la kan da gamma du jirba o ma alle ni wargaci wani jirulleni nama ma te kurani wan ma ti nama ci kenani kullena go wai sin kemini ti yechu o ma gargaci ga alla fanjiru kullen darbe darbe ti male wonni nille woni yero la tama wan jirre fi o ma ku wargaci re mi wan nam dubatu mi ti rakon do nama ti yirti yechu ani ma jolle kudan kaba ana tsara mana fiya wulin kudan man te na yechu makka rakun ma kana jira na kawata kina ga yace jira ta wanta yefi woni tin jira no kana amma no kuma ta kiya ti gargaci kullen darbe du kullen mala man argada yechu ka kamale bai rakki ga da go wani artakini gargaci kullen to ko fa umma ta buka yi da me gama motu mati ni gargar si ya ta turera gargar su ni mo rako ummata kana su ni jahal ummata kun amma kana kana tuki mani batin ni da ta ummata gara kuma ibala mati ya tu kaba sanke sha mo gargar si gargar sarjata ru na no na ma kuma ja ta mi den tan ne kana ra ka su si mo ummata ka kale sa kar kabu kada na kabu kalo kabu ibi kale e kabu kullan kabu an ti ofi hindinu de gata garba
ipsa sahara ke satto chan onge kibor mea borna timudete biron busa kono fa or mea wajrale federala fi jarmali na mo makan kende suni sagantatum sagargar sa je sagalis basu erejra kananis na mota kuma dibbasa de gargaru akakaru fa mekane erepsi kuni ori mana kuma dibbato kofi kuma sadde tamawlisi sagantadu makanan dakabuf busi kono fa or mea sagante fachulle erejra koren kende sa datum sakana ordofu magala ya ballot ka unda ejuru yotaw kanake 36 ocha fi commissioni tisabala Ethiopia walo dan tum sigurran alira ka sai kan majir hordo fa majira jade jira ifsi ocha boranati denya kamale dun fa da balate gargar siku sagu sadi achun fo yews amma garu kesu magam bisan nugati tini manem barnota table fayafi bakewan kubanna bukato ta kesatti hankini kusa bisani fi korsa bisani tin kulle fa mulle akajiru ifsi jira dabales nanno kanatti romni ganna robu wanan sai fi konna bulto to kurni chafille sanyi mirani fi taun natatama kabarbaachisu jarmaa mootum moota ifsa keesat erejra gabaasta gale amerika galmo daawit
guyyan bishani addunya barana inni barana jechuudha gubbitoote saddig damilama yaadatame oleera guyya kana ilaalchisuudhaani gabaasa maddi oduroo yitirsikindeese tigiste isinifdiyesiti
abanni mootum moota gamtoomani guyyan kun guyyaa rakkoo bishaaniti fi qulqullina naannoo hiikuuf jijjiiramaaf saffisaani tojjennu ta'uu qabaa jedha rakkin bishaanii guddina akka addunyaatti gama hundaa an hawamu midan jedud abasichi ibe wana dadati kase amma belat walki tumma korniati amma hoji umu barnota amma industriya kasumas imma nagenya fi tasgabiratti iba akakabus ibse karabiratin galma misoma itifufinsa kabu SDG jedamu an marsa jafa barakuma na mafi kudashan gege famiratti wadan galame namni hundi barakuma na mafi soddumatti bishan gahada fi kulkulina nanno akargatu kuchu anjeru ture hata umale adunyan yiro makana akkamale dandi sanira sagojir namoni biliona laka waman ijo len mannen barno tajiran mannen daldala wirtu wan egum safaya qonnan bultoni fi warshalen lakofsan qable mirkina moma bishan argachuuti fi kulkulinni qaban ammalle mutamu wan dadabe halike sajiran hamma tada jeda dabanni mutumu tagamto mani
Radion Sagale America Sagantan Afan Oromo Galgala Kesa Saati Lama Kulakka Jalkabe Hanga Saati Saditti Sambata Fi Dilbata Qopi Satellite Dane Dabarsu Kanarra Kanumarra Wata Kanisin Kesumme Sature An Bafkadu Morodati Qopi Kenya Boritini Amma Walitti Debinutti Nagatti Bula